shaya baba gamza ungihlukumeza ingoba nginawo amandla wokuziphindisela ungishaya baba gamza ungihlukumeza ingoba nginawo amandla wokuziphindisela
Sometimes I'm too long.